Kitongole ekivunaanyizibwa ku kampuni za insurance mu Uganda kisabye abasuubuzi, abalimi n'abalunzi n'abantu abali mu nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo okwettanira empeereza za insurance n'okusomesebwa ku nkola yaazo bataase ebyabwe bireme okubafa. Bwe yabadde ng'aggulawo sabbiiti ya insurance ey'omwaka 2026 ku City Square mu Kampala, ssenkulu w'ekitongole ky'Insurance Regulatory Authority Haji Ibrahim Lubega Kadunabi yategeeza nti abantu abali mu ntegeka za gavumenti gamba nga Parish Development Model basaanidde bafune enkola za insurance ezibataasa singa bafuna okusoomoozebwa baleme okufiiriza gavumenti ensimbi.
Mu bitundu ne mu mawanga ag'enjawulo agasobodde okukulaakulana, tewaliwo nsi yali ekulaakulanye nga teyina yinsuwa. N'olwekyo yali okukubiriza bannayuganda n'okusingira ddala abasuubuzi abalina ke beekoledde ne bagula emmotoka ezitutambuza, aba boda boda, abo bonna abagenda okuganyulwa mu Parish Development Model kino bano bannayinsuwa abali wano ekyo kyekibaleeza okubaweereza. Munnayuganda yenna atayagala kuteeka lukomera ku bintu bye ng'agula yinsuwa obeera weerese emabega.
Ibrahim Lubega Kadunabi mu mbeera y'emu akinoganyizza nti n'ensi ezaakula edda okubunyisibwa kwa insuwa kwakola kinene ddala mu kuzitusitula mu lyenfuna, kwe kusaba kampuni ezibunyisa empeereza za insuwa mu Uganda zongere okutuukirira abeetaaga obuyambi abaziddukanya bave mu yafeesi bakke wansi mu bantu. Christopher Byamugisha okuba mu Insurance Brokers Association, omukago ogutaba bakayungiriza aba insuwa, asabye kampuni za insuwa zibeere neesigwa mu buweereza bwazo olwo bannansi bongere okuzettanira.
Abantu mwenna abali wano nga bazze mwagala okuyiga ku insuwa, fe nga balina insuwa okusingira ddala abayinsuwa aba insurance broker, kubayita mujje mutwegatteko tubasomese tubabuulire biki bye tukola mubitegeere bulungi.
Bannanyini kampuni za insuwa bana abakunganye bagulidde eddwaliro ly'ekiruddu ebitanda by'abalwadde bitaano okukendeeza ku muwendo gw'abalwadde abasula wansi. Ababaka ba Parliament.